King Jashu Ata uende ukaokoke Sikupi chochote Ata ubongange matope Sikupi chochote Tena kwangu uondoke Sikupi chochote Haters na wapenda wote Siwap Can you show me Can you show me Just poke heart and I ain't sorry My fucker The song that I'm writing to bury your soul man Cause I think you deserve death But my lyrics ain't done yet And you feel on your bones man yeah.
Mini mwizi cheese stupid lazy kuatoka grao ka messi messi tupalitisha mimba nika mwaga videli deadly lenjenga kahedi mini kaitisha mechi friendly suna juwa ni wapi wapi kwa bedi nivile ikiti na pigia slap joni kani ugedi nivile ishiti naenda kwa damu kani ugedi nivile ishiti na slap nivile ishiti na slap nivile ikiti naenda kwa damu kani ugedi
weni mafia Najua content yangu bado pia si safi Ndo mana studio We keep on rapping Yeah we got ambition just like a daff Up until still it's good Manze fuck Illuminati
Fuck them
I thought you're fucking bitch How could big suck me Bitch ulize wapi
Wapi
Na mara ngapi
Gapi
Hika na hidro wanyonge wana haki
Awana.
Okay when I push it left
Left
She moving right
Right
And when I push it straight back She going left You know what's up That pussy
die
Bitch it up until it motherfucking sucks Okay when I push it left,
left.
She moving right
She moving right
And when I push it straight back She going loud You know what's up That pussy
die
Beat it up until it motherfucking sucks
Beat it up
Mini mwizi cheese stupid lazy kuatoka grao ka messi
messi
tupalitisha mimba nika mwaga videli
deadly
lenjenga kahedi mini kaitisha mechi friendly suna juwa ni wapi
wapi
kwa bedi nivile ikiti na pigia slap joni kani ugedi nivile ishiti naenda kwa damu kani ugedi nivile ishiti na slap nivile ishiti na slap nivile ikiti naenda kwa damu kani ugedi
unataka energy na unakula chipo na ngumu mbili spizi slogan joni sembe haripu jina jenga mwili nina morale ujatumange usinipange ama ukule kibare fuck that bitch can you see me ho picha me wrong baby Love fifo tachora saba hadi upigwe nini Asa points nimechapa boost Tam Tuesday ntazoza boot Mess na jasho lose your tooth Of course your girl she sent her notes Add some niggas want to play with jamba dasho She takes rented so you gonna funga macho Ataka unapiga job amuna hustle Micho melik na mbogi sembe ndo ujenge muscle Teda tuende tusetikisha shkija mwala kutume Napenda mapengu wa nasty wenye wana kwanga tu very thirsty
Freaky, yeah.
Kaki waroro wa lafi but nataka mango kwa safi I saw ya manze uko lucky upstairs si tuende tu party
Mini mwizi cheese stupid lazy kwa toka grao ka messi,
messi.
Tupalitisha mimba nika mwaga videli Lenjenga kahedi Mini kaitisha mechi friendly suna juwa ni wapi
Wapi
Kwa bedi Nivile ikiti na pigia slap Joni kani ugedi Nivile ishiti naenda kwa damu Kani ugedi Nivile ishiti na slap Nivile ishiti na slap Nivile ikiti naenda kwa damu Kani ugedi
Hata uende ukaokoke Sikupi chochote Hata ubongange matope Sikupi chochote Tena kwangu uondoke Sikupi chochote Haters na wapenda wote Siwapi chochote Sikupi chochote Siwapi chochote Siwapi chochote Siwapi chochote
Ha ha